mikwano jinsi yebandi akubyambala wanti bufuna bakwagala nyo bikwao baduka olaba masuti bayaye basekeri yokulya balina kala nyingiko tebalwa kucyuka sebo sigambye okole ttima wetekayo omutu olabe enkumi bbiri ziti za satone watabale emitwalo
Singa wa mulekayeri mchalo
semwandi chankaranye ababa kaluda maso begunza balinga bayamba kwe tobe sigaba kugunyo mugubi wante kuota subiru yoyabo mchamu zenjogera bwentyo na yebo utabafe kubali kole chisibu aba kaluda maso.
www.mp3ugandanmusic.com